Nations, nations, nations.
Mamba kinsi dia meho pray, pray, pray. Riziki kinsi bia hypo tay, tay, tay. Nacho shata dia kito KKK. Une sheku jari bia tu I say, say, say. Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi bia hypo tay. Nacho shata dia kito K. Une sheku jari bia tu I say. Chaka zote kitimba sitoki te, te, te. Najua sa gode na linda poti nko bie, bie, bie. Napata noti na chimba pochi si che, ze. Say cheesy bots in a bimba copily Zimbo once no care, twice me go, go way. Cut my cash to spray, once no fuck, fuck me. Ish kila siku kando last, last day. Ipo siku chakwa sawa kwanza pass, pass J. Pambana na ziki pesa ina say. Woki sema hailipi yule ina mpay. Nataji noti star antokeleze. Dance with Biggie like a sport car antosheleze. Hey, hey, hey. Mamba kinzi dia miho pray, pray, pray. Riziki kinzi bia hypo tay, tay, tay. Nacho shada dia kito KKK. Uneshia kujari bia tuwe say, say, say. Mamba kinzi dia miho pray. Riziki kinzi bia hypo tay. Nacho shada dia kito K. Unashia kujaribia tuwe say. Mapiga visu sigiri nyingi no not check care. Skoni issue hauna la msingi uchakwe ze care. Hauna la msingi wala la check care. Hauna la msingi labda la best don't bear. Naendekeza figisu domana we delay. Penda penda mabifu wewe kupende say. Najitenga stack tu karibu wala stack to gay. Stack tu kwaribu kakwama utaki so gay. Kiona bana kijana mchana ele po me pie. Na wakika kwa gizo tomba ni girl. Hey, say, Riziki to Molana na so pe de she. Na tege mewa na mama miso, hey baby. Kutupia na lawa masipendelei. Kutopia na laana hatu jombei. Tunapigana maspana one every day. Tunakatana katana hatu tembei. Hey, hey, hey. Mamba kinsi dia meho pray, pray, pray. Riziki kinsi bia hypo te, te, te. Unajo shata dia kito ke, ke, ke. Uneshia kujari bia tuwe se, se, se. Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi bia hypo te. Unajo shata dia kito ke. Uneshia kujari bia tuwe se.